na mirembe bantu basinze byawe mu banka tubana bakunyirira amba tuli kubunke kefeneo tuli na mirembe bantu basinze byawe mu banka tubana bakufurumula
Yeah.